Si unajua tu ni nani. Raise Vegasino. Na ikifika Friday na gojea weekend, nimechanga wiki mzima sije kula di 10 fully satoni shere. Sunday ndo utani get, na kama ni madeni usinidai kwa wase. Adi uskini kona topa toja ndo ni ya kuomba. Mwana ume ni jasho kijana sije oga. Marashi na jipulizia alafu minatoka. Luku ndo ni diriba shere siezi kosa. Natoka siaka breaks na kanyaganda ni ya bukla. Nipate pale lembe zangu zikilipuka. Doba doba ikidunda mikono tunarusha. Zangu jozi kipanda lawama zikishu. Ati unapenda nini shere? Ati nini shere, stupige shere, mina penda shere, unapenda nini shere, ati nini shere, stupige shere, mina penda shere, unapenda nini shere, ati nini shere, stupige shere, mina penda shere, unapenda nini shere, ati nini shere, stupige shere, mina penda shere. When the deal is too good, walai we nipigie, nafika very fast, sigoji nifikirie. Shere, sheria, stare, ni za dunia, naishi mara one, si chance na itumia. Nimechoka tukulia, mashida na zikalia. Zangu zimekashika mnoko wakulia. Niko na arifa mezo ya kubaiwa. Hadi tukimdigi na baki tumejificha. Hapa hatu deal na we kama uchangi. Nimechanga chwani na nimekata kuliko everybody. Kihere here ndo imefanya nikateka badi. Luku sinengi digi ni chitu megandu bagi. Nini shere ati nini shere, stupige shere, mina penda shere, unapenda nini shere ati nini shere, stupige shere, mina penda shere, unapenda nini shere ati nini shere, stupige shere, mina penda shere, unapenda nini shere ati nini shere, stupige shere, mina penda shere. Kutoka ni jingam mini kio cha jamii. Siku izi na jidigi kama dosi nani. Izo dosi na mi lakini shere sikosi. Tukateni ni mini gavaleta county. Na niko tipsi za teimi sikosi. Sikosi kikosi natembea na mbogi. Hapa ni furano stress weji bambe. Kama ni kudansi zo stingonza wanari. Ziko on top sema zetu ziko haire. Bila viboko lakini shere tunapiga. Bila kelele kwa meza haukosi mzinga. Bila kichele magai hapo utachujwa. Nini shere ati nini shere, stupige shere, mina penda shere, unapenda nini shere ati nini shere, stupige shere, mina penda shere, unapenda nini shere ati nini shere, stupige shere, mina penda shere, unapenda nini shere ati nini shere, stupige shere, mina penda shere.
Nini shere ati nini shere, stupige shere, mina penda shere.